Hivi niliachwa jamani, naomba mnikumbushe yani. Mana wewe wa sasa kafanya wa zamani ni mtupe yaya. Size pressure sina, stress sina, wapi pana utulivu nije na shemeji eh. Size pressure sina, stress sina, wapi pana utulivu nije na shemeji eh. Mana ananipatia mapenzi sia, nishajifia kwake sina maneno. Baby wangu ana body, ana body, ana body, ana body, ana body. Geuka waone ilo body, ilo body, chezesha body, ilo body, ilo body. Baby wangu ni mpole, mtulivu, anaga neno na yeah, baby wangu ni mpole, mtulivu, anaga neno na mtu. Ila kilewa omlando adiwele, jaga master ayayaya. Omlando adiwele, jaga master. Ila kilewa omlando adiwele, jaga master ayayaya. Omlando adiwele, jaga master ayayaya. Tina vigezo vyote vya kuwa na ye. Amdangie nani, oh nani, katina miela yote ya kumonga ye. Look at you, at you, at you, at you, you are so beautiful my dear yeah. Look at you, at you, at you, at you, you are so beautiful my dear yeah. Baby wangu ana body, ana body, ana body, ana body, ana body. Geuka waone ilo body, ilo body, chezesha body, ilo body, ilo body. Baby wangu ni mpole, mtulivu, anaga neno na mtu yeah. Baby wangu ni mpole, mtulivu, anaga neno na mtu. Ila kilewa omlando adiwele, jaga master ayayaya. Omlando adiwele, jaga master. Ila kilewa omlando adiwele, jaga master ayayaya.